sabato kwigijambo jimana teraniro jizaja vijishwa undutira jose uriro rishima uriro rishima teraniro jizaja vijishwa undutira jose Jingo monu urjo ni hada ni torani nizibitunganye ni jobinezeza uriro iyo nishima shima uriro iyo nishima shima terani Jizaja vijishwa undutira jose Aho niho Yesu yanoreye Angizizwi jejiza Uko niko na mitoraniye Ni uriro jiza Nishima shima, uriro riro, nishima shima, teraniro, jizaja vijishwa, undutira jose, undutira jose.